Downloaded from zmuse.site.
Sheni bosi, ninshi ziko ya wawina posi. Ninsha wachula tesiko ya wabosi. Aba pina taba imona kuwa nonyona chansi. Ya majopu ponse varika tapo. Varika la pepa kalange. Very very tula chitapula itaba tuitapo. Aliko tafua fiale bomba. Ilimbi tuke mnya mabomba.
Excuse me bosi, how are you? Ndamuri umutende. Excuse me bosi, how are you?
Drum Beats Records
ZMusic.site.